The birds are chirping, the cock is crowing, the planes are flying, and the neighbors are laughing. We don't mind because it's story time. Welcome to another Kazos Planets episode, and this week we're reading Swahili in a Poem 6, Travel. A poem about the different places in Kenya Kazo can travel to and the different ways she gets there. Feel free to click the link in the show notes for the free PDF. Traveling in Swahili is called kusafiri. Where is Kadzo going? What will Kadzo do? Atapanda basi hadi Malindi, kuiona bahari na kuogelea humo. Ataokota maganda ya bahari na kuyabeba hadi Nairobi. Labda atapanda ndege, naye afike Kisumu. Atamtembelea shangazi na kumnunulia kuku. Kuku huyo naye anaweza toroka. Apae angani, naye anze safari yake mwenyewe, ajipate Londiani. Labda tasafiri na gari, mama aiendeshe, wazunguke hadi Emali, wakazuru Makueni. Jirani yake John alimwambia, kuna miti mirefu huko, anaweza panda mti moja na apotee kabisa. Labda atasafiri na baiskeli, atoke nyumbani aende hadi dukani, amue kuendelea na safari, hadi miguu yake ya choge. Lakini safari anayotarajia kuanza ni ya kutembea na miguu, kutoka Nairobi hadi Loitoktok. Labda atachukua wiki 12, labda mwaka mmoja, ataenda na ramani, Musa na Bwana watamfuata na gari. Anapochoka, anaingia garini, atakula chakula ama kulala. Akipata nguvu, ataendelea na safari. Do you think Kazo will take this trip one day? Would you join her if you had the chance?
With your nanny Naliaka to Butere by bus. Kadzo, that journey was very long and my legs ached because I sat on the bus seat for so long. We were on the road for 8 hours. I enjoyed looking out the window though. The Green Rift Valley looked really good from my Mahu. I also learned how the Luya say hello. It's Mulembe. Nanny Naliaka and I plan on coming back tomorrow. When she comes back, I'm sure you'll know how to say hi to her. Bye!
Thank you so much for listening. There's a bonus travel bingo page for the next time you take a trip around town. Finally, the birds are chirping, the cock is crowing, the planes are flying, and the neighbors are laughing. We don't mind because it's story time.